Gado, Godfather, see one up and up bench. Goody, goody, goody. Sio sura sio shempa kabodi. Nita uza nyumba ni kulipye kodi. Kuko kitofu chuchu konzi yani OG. Kipo chamenda pana baby nipe doggy.
Hey sweetie mama mamoshka. Kisu kikali nipe nyama Mr. Butcher. Nabu wa mbele awa wani nipe ruksa. Nabi kumnyima mwenzo Mungu alicho kupa.
Gudi, gudi,
gudi.
Ukini pa down mama gudi,
gudi.
Na ukini pa juu mama gudi,
gudi.
Na ata apo kati mama gudi,
gudi.
Ikiwa slow slow mama gudi,
gudi.
Na ata chap chap mama gudi,
gudi.
Kunde basi katika gudi,
gudi.
Katika kata gudi,
yeah. Gudi, gudi. Whoa, gudi. My baby gudi. Bambita easy delirican. Quick, so baby girl, where did think that? What did my pussy come to them? Is in that? With your goody goody body over sins, eh? But got the one he come in corner of a cousin. Kutama, baby, balagabo, and the Kwemukama Yakua. Do now we call it Dozzy Kisama, baby Kutama. Balagenti Mugu Yakua, Titone Mukama. Was in a Fenatura, and then to Kasimu Yama, Simu Lema, Simu Nene, Simu Tono, Simu Saja, Simu Kazimu, Pumu Kakabe, Pepi Kabe, Nedi Kabe, Mami Kabe, Pita Kabe.
Mr. Nan, Jofus. Kwani we ni avocado, unaka pudding. Nimetoka Russia na eza kuku pudding. Boy kutoka nai, malisafi goody goody. Let's king dema na nishonde msudi. Bloody baby, kuna haja ya matusi. Jana huwa ni moshi, chuma huwa ni doshi. Uja paka lotion na venye uko na body. Nikaribishe ni kufunze kuodi. Odi,
odi, uzi kunyunyuzi ya na mchuzi. Mbuzi kuchagua paka sije kuwa chuzi. Nduthi huwezi rai lakini nipe kuki. Tuki gwara na makali leta ni miti. Umeni kunywa ni miti. Uneza oversee hii leta inafota si. Si police nimeshikwa na didi. Uneza kana fisi mind ukija na nani.
Banana na eggs nkupe banana on set. Alafu Diana mbono unalia bako upset. Una gwarana hana nyuma na sura iko offset. Jina kubwa kini tusi ndio ni jibu maibe. Ni makubwa heavy heavy ma mdogo stinji nini. Koko na uchungu chaja kubwa makipini. Uko na sahani bila mini na kijiko mimi. Ako maubau juu ya njeve kakutisha mingi.